Olwalero kooti enkulu etuula egaba wano mu Kampala lw'egenda okuwa ensala yaayo mu musango gw'ettemu eryakolebwa ku baana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center. Omuntu omu yekka yavunaanibwa mu musango guno ne Christopher Okero Onyum ng'ono yawozeseddwa mu kooti eno ekubirizibwa omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka acyoko ne yeegaana emisango egyamugulwako. Oludda olwabi lwayanjula abajuliza abali ddala 18 abalumiriza Okero okutemula abaana bano n'ekigendererwa eky'okufuna obugagga okuyita mu kusaddaaka abaana. Wabula Okero mu kwewozaako yategeeza nti bino yabyogera olw'akazito akaali kamuteereddwako abasirikale abaali bamukunya bwe yali yaakakwatibwa, era n'ategeeza nti yali tayinza kutemula baana bano. Kati kooti eno yakuddamu okutuula eggaba olwaleero luno okuwa ensala yaayo mu musango guno n'okusomera Okero ekibonerezo, wabula ng'omusango guno gutunuuliddwa nnyo okubanga ate gugenda kufuuka ekyokulabirako ekyamaanyi mu misango emirala eginaawulirwa mu nkola eyakooti okutwalibwa mu kifo emisango gye giba gyaddizibwa olw'ensonga nti gwe gusookedde ddala okuwulirwa mu nkola eno.